Yeah. It's our time once again.
Business, baby. Business all day, business all day, business all day.
So tell them.
Business all day, business all days, business all days.
Pesa kazi kuitafute, la ukisha ipata, haijifichi. Mwanzo itakuweke ukuta, tawena mavoko kama richi. Ya moko wa chobisho, bada kugundua hichi. Kwa pendacho roo ni kula nyama mbichi. Zingatea ya msingi, jua ya msingi, takutichi. Kama unataka kulol, like a lol, in the city. Ili uenjoy uze, nabidi ujana uwe fiti. Mana kabla kupoa, nabidi kwanza uwe liti. Sometimes shida ni platform. Home wakikumiso nasema come back home. Na kila mwisho wa wiki situpo kwenye form. Tupo home, then tupo hapa na pali.com. Kwa usone tutupo hapa, we came a long way. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Business all day. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Kwa usone tutupo hapa, we came a long way. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Business all day. Yata kwa tochi tazisaka ni business all day. Sometimes pagai na trailer wala movie. Wapuzi, cause na lane every day like mwanafunzi. Rule number one ni lazima kukaza uzi. Number two ni kufikiri kabla ya maamuzi. Misi jato keo shuani home wakua na ilo zari. Koki nona town, juwe sijaja kushangaa magari. Tapambana na nani usipo pambana na hari. Charlotte, wanangu mtano anau pambania ugari. Sikila siku za wiki ni mikiki mikiki. Domano kutaka pambano nami ata round ya pili haufiki. Changa moto nyingi kwenye hisa ya ari ya mwenyezi unatafta shiringi. Hila jirani anavuta jezi. Hata humtiti anaweza kaushindo humtiti. Tulitaka kufika piki kabla ya uhulu piki. Now we have more energy yani hata yesabiki. Na furaha ni kuwa na marafiki. Kwa usone tutupo hapa, we came a long way. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Business all day. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Kwa usone tutupo hapa, we came a long way. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Business all day. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day.
Business all day, business all day, business all day. Business all day, business all days, business all days. Business all day, business all day, business all day. Business all day, business all days, business all days. Business all day, business all day, business all day. Business all day, business all day, business all day.
Kwa usone tutupo hapa, we came a long way. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Business all day. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Kwa usone tutupo hapa, we came a long way. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day. Business all day. Hata kwa tochi tazisaka ni business all day.